sirkaalka tirsan latariga maraykanka ayaa VOA-da u sheegay in hoggaamiyaasha maraykanka iyo Niger ay isku raaceen in ciidamada maraykanka ay bilaabaan inay si tartiib tartiib uga baxaan dalkaasi bilaha soo socda. ciidamada maraykanka ayaa Niger ku sugnaa in ka badan 10 sanadood. sirkaalka u hadlay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa intaa ku daray in saraakiishii Niger ee wada xaajoodka ku lugta lahaa ay sidoo kale ballan qaadeen badqabka iyo xasaanadda ciidamada maraykanka. saraakiisha Niger ayaa sidoo kale ansixiyey ogolaanshiyaha dowladeed ee habsimo u socodka duulimaadyada ay ciidamada maraykanka halkaasi uga baxayaan si loo hubiyo badqabkooda. ciidamada maraykanka ayaa Niger u joogay si ay uga caawiyaan milatariga dalkaasi la dagaalanka argagixisada gobolka Saaxil. Bill Roggio waxa uu ka tirsan yahay hay'adda Foundation for Defense of Democracies.
countries like Mali, like Niger, like Nigeria, Burkina Faso.
Wadamada sida Mali, Niger, Nigeria iyo Burkina Faso waxaa sii kordhaya dhaqdhaqaaqyada kooxaha jihaadiyiinta, waana meelaha ugu khatarta badan caalamka.
Maraykanka ayaa in ka badan $100 milyan ku qarash gareeyay dhismaha saldhigga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droneska oo ku yaala meel u dhow magaalada Agadez ee bartamaha dalka Niger. saldhiggaasi ayaa la socday dhaqdhaqaaqyada Alqaacida, Daacish iyo kooxaha kale ee argagixisada gobolka. hase yeeshee marka uu Maraykanka ka baxo dalkaasi, waxaa halkaasi ku soo afjarmaya shaqadii uu hayay saldhiggaasi in ku dhow 5 sanadood. Carla Martinez McCain waa professor cilmiga siyaasadda ka dhigta jaamacadda Buffalo ee New York.
Niger was somewhat of a rarity in the sense that it had one of the few democratically elected governments in the region.
Niger way ka soconayd wadamo badan oo gobolka ku yaala. waxay ka mid ahayd dhowrka dowladood ee dimuqraadiga ah ee madaxdeeda lasoo doorto ee gobolkaasi ku yaala, iyo sidoo kale dowlad dimuqraadi ah oo lasoo doorto saaxiib dhowna la ah Maraykanka oo diyaar u ah inay marti geliso joogitaanka ciidamada Maraykanka. marka in la helo beddelkeeda iyo in saldhig military oo hawshii Niger laga hayay lagu qabto aad bay u adkaan doontaa.
Martinez McCain ayaa sheegtay in Maraykanku ay u badan tahay inuu la xiriiro dalka jaarka la ah Niger ee Chad si uu saldhig ugu helo ciidamadiisa. horaantii bishan, Chad waxaa ka qabsoontay doorasho madaxtinimo, waana dal ay Maraykanka saaxiib yihiin, waxaana hadda uu Maraykanku dib u eegis ku sameynayaa heshiisyada iskaashiga dhinaca amniga ee uu hore Chad ula galay. Major General Bart Ryder waa xogeyaha warfaafinta ee wasaaradda gaashaandhigga aqalka Pentagon-ka ee dalka Maraykanka.
We're going to continue to stay engaged with the partners in the region when it comes to terrorism and countering the terrorist threat.
waxaan sii wadi doonaa in aan la shaqeyno saaxiibadeena gobolka marka ay timaado la dagaalanka argagixisada iyo kahortaga khatarta argagixisada, sababtoo ah mar labaad waad ogtahay waxaan u malaynayaa in dhammaanteen si wada jir ah aan uga wada shaqeyn karo wax ka qabashada qataraha dhabta ah.
Kabixitaanka ciidamada Maraykanka ee Niger ayaa loo arkaa inay dabar jab weyn ku tahay dagaalka ka dhanka argagixisada ee Maraykanka. haddii aanay saldhig ka helin Saaxil, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Maraykanku waxay u baahnaan doonaan inay ka duulaan saldhigyo kumanaan mayl ka fog si ay isha ugu hayaan kooxaha argagixisada ah ee dhibaatada ka wada gobolkaasi.